paquet classique.
Ah, tu nous l'iras, ah, tu nous l'iras, ouais, malin, tu veux les
amours. Pouva koulouvere, belium, sadia, mouté, sassira.
Tetou et sassira.
Moussango, gokoze, boba, moussadia, teria, kousassira.
Tetou et sassira.
Botandi, koba, levisi, boubium, sadia, tomala. Omuli musimpale kwambala mirimu tukole bisima nebitagala ekituweweza kwe kwagala
tutunulira
olusi neula nezakameza nti atali musajja talina kujoba
tutunulira
babwe natunulira sawa eyo mwavu n'omugagga kyakulira soba enensi ya musajja yenyigiriza omusajja ekyava yakyusa bwe yajja
nakolimira mutimwe bamubajja
bwe ntunulira obulumi bw'omusajja mu nsi y'omusajja nga ntandika ntebereza obulumi bw'omukazi mu nsi y'omusajja
bwe ntunulira obulumi bw'omusajja
olwo nga ntebereza obulumi bw'omukazi mu nsi y'omusajja musajja tolina kulwana na mukazi okumukuuma mulimu gwa musajja basajja batukweka mazima kyegali
tukuze batufumbala babwe twajja
omusajja bw'anyigiriza omusajja abamanyi nti anyigiriza musajja naye omusajja bw'anyigiriza omusajja abeera anyigiriza abantu ba musajja wajja tugenda ndaba twabula yeebala ensi yaleera twabula musajja tasiimu abasima byakola anayeera tapo asigala akola na bwe ntyo bwe ntunuulira obulumi bw'omusajja mu nsi y'omusajja olwo nga ntebereezaamu obulumi bw'omukazi mu nsi y'omusajja
nkugambye bwe ntunuulira obulumi bw'omusajja mu nsi y'omusajja
olwo nga ntebereza obulumi bw'omukazi mu nsi y'omusajja
ntunuulira ntunuulira ntunuulira
everyday everyday
ntunuulira ntunuulira bwe mmala ntebereezaamu
everyday everyday
I've been laughing at myself for a while now. Lyrical Adam on a mission.
Another deal that.